Castle Music.
Kosha kosha, paka naomba po. Haielezeki we ni nani, nikuite sweet potato. Chungo sije ndondosha, nena mwendo slow. Nyumba imekamilika kibarazani mpaka nyuma kwacho. Na ninavyo faidi wewe kweli gwiji, naomba nipimie. Naondoka na kijiji, naona baridi, naomba nipime. Ugomvi ugomvi kama nandi na gigi, kwako nisisikie. Tena ikibidi nikienda kazini, wenda nijifungie. Usini kwaruwe kwaru, sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Sipendi ugomvi kama paka tuparu waniparu. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mahaba mama, kwako ni apate. Mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, anipe mahaba. Mahaba, unanistajabisha, shepu zaidi we lusengo. Unanipagami, unanitamanisha, unavyonionyesha engo. Unanikosha mi, umenipa maisha, dinga zuri na mjengo. Umenipagami, utanibabaisha, ukienda utaacha pengo. Utaniua mi, yani we mama senseme, senseme, senseme. Dani kanga moja masebene. Hakika kwa juu ya nusiseme. Kama naichubua amwaga mapene, mapene, mapene. Hatuna muda na nguna senene. Hatupo yata wakate umeme. Shama nalitibua mie. Usini kwa ruwe kwa ru, sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Sipendi ugomvi kama paka tuparu waniparu. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mie mahaba, nakufa, nakufa, nakufa mie. Mahaba, mahaba, mahaba mie. Ah, mahaba, mahaba, sipendi ugomvi kama haba, mahaba mie.
Mahaba,
mie
mahaba.
Black on the beat again. Yeah, yeah. Mahaba, yeah.